naja kwako, dhambi zangu naleta kwako, kanioshe niwe wako, rehema zako zinirehemu. Bwana wewe naja kwako, dhambi zangu naleta kwako, kanioshe niwe wako, rehema zako zinirehemu. Create in me a clean heart, create in me a new heart, Lord, create. Anytime.